Ngokuka Matthew 23. Khona uJesu wakhuluma ezixukwini kubafundi bakhe. Wathi, ababhani nabafarisi bahlezi esihlalweni sikaMose. Ngakho ke konke abanitshela khona kwenzeni kugcine, kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo ngokuba bayakhuluma bangenzi. Babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu, kepha bona bavuma ukuyifukula ngomunwe wabo. Kepha imisebenzi yonke yabo bayenza ukuba babone ngabantu. Amafilakteriyu abo bawenza abe banzi, bawenze abe makhulu amachopho. Bathanda izindawo ezingenhla ekudleni nezihlalo eziphambili emasinagogweni. Nokubingelelwa ezigcaweni nokubizwa ngabantu ngokuthi rabi. Kepha nina maningabizwa ngokuthi rabi ngokuba muye umfundisi wenu, nina nonke ningabazalelilwane. Ningabizi muntu emhlabeni ngokuthi uyihlo ngokuba muye uyihlo sezulwini. Futhi ningabizwa ngokuthi abaholi ngokuba muye umholi wenu uKristu. Kodwa omkhulu kina kabe isikhonzi senu. Kepha yilowo nalowo oziphakamisayo uzakuthotshiswa, nalowo ozithobayo uzakuphakanyiswa. Maye kunina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu ngokuba aningeni nina nabangenayo, anibavumeli ukungena. Maye kunina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nidla izindlu zabafelokazi nangokuzenzisa nenza imikhuleko emide, ngalokho ke niyakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Maye kunina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nihamba ulwandle nomhlaba ukuba nithole nokuba iproselita lilinye, lithi selaba njalo nilenze indodana yesihogo ngokuphindiwe kunani. Maye kunina baholi abayizimpumputhe enithi, ofunga ithempeli akulutho, kodwa ofunga igolide lethempeli uzibophile. Ziwula zimpumputhe ngokuba yikupho okukhulu kunegolide nethempeli elingcwelisa igolide na? Futhi yilo ofunga i-altare akulutho, kodwa ofunga umnikelo ophezu kwalo uzibophile. Zimpumputhe, yikupho okukhulu kunomnikelo ne-altare elingcwelise umnikelo na? Ngakho ke ofunga i-altare ufunga lona nakho konke okuphezu kwalo. Nofunga ithempeli ufunga lona nohlezi kulo. Nofunga izulu ufunga isihlalo sobukhosi kaNkuluNkulu nohlezi phezu kwaso. Maye kunina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nithela okweshumi kwesikutshane nokwentsungu nokokudonqa, niyeke ubunzima komthetho, ukwahlulela nesihawu nokukholwa, benimele ukwenza lokhu ningakuyeki nalokho. Baholi abayizimpumputhe, nihluza intsentsane niginge ikamero. Maye kunina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha, kepha ngaphakathi kugcwele impango nokuhuheka. Farisi oyimpumputhe, hlanza kuqala ingaphakathi lenkezo ukuze kuhlanzeke nengaphandle layo. Maye kunina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nifana namaliba acakiweyo abonakala emahle ngaphandle, kanti ngaphakathi agcwele amathambo abafileyo nokungcola konke. Kanjalo nani ngaphandle nibonakala kubantu nilungile, kanti ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi. Maye kunina babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nakha amaliba abaprofethi, nihlobisa amathuna abalungileyo. Nithi, uma sasikhona emihleni yawobaba, sasingayukuhlanganyela nabo egazini labaprofethi. Kanjalo niyakuzifakazela nina ukuthi ningamadodana ababulala abaprofethi. Nani gcwalisani isilinganiso sawoyihlo. Zinyoka nzalo yamabululu, niyakubalekela kanjani ukulahlwa kwasesihogweni na? Ngakho ke bhekani, mina ngithuma kini abaprofethi nabahlakaniphileyo nababhali abanye kubo niyakubabulala nibabethele abanye niyakubashaya emasinagogweni enu nibaxoshe imizi ngemizi ukuba kufike phezukwenu igazi lonke elilungilela achithwa emhlabeni kusukela egazini kaAbela olungileyo kuze kube segazini kaZakhariya indodana kaBarakiya enambulala phakathi kwethempeli nealtare. Ngiqinisile ngithi kini, konke lokhu kuyakufika phezu kwalesi sizukulwane. Jerusalema, Jerusalema wena obulala abaprofesti, nokhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe. Kukangaki ngithanda kubuthela ndawonye abantwana bakho, njengezikhukhukazi sibuthela amazinyane aso phansi kwamaphiko aso, kepha anivumanga. Bekani indlu yenu isilala isisala nani. Ngokuba ngithi kini, anisakungibona nize nithi ubusisiwozayo egameni lenkosi.